nifunge wasikone. Kama kombe kwa kosinaga mwendo. Pole pole nyonze nyonze. Nipe kochi kochi kama Sharukan. Rampa mpaka nyusi. Hani nisisi mkirani. Sugu agaga kwa chini. Nipanishe maruhani. Wala hii nishabain. Wendo kiboko ya mimi. Nisha kupape nati uspige dochi mpira upae. Pipi haini toshi nipe mwoko ajangombe nilale.
Warere, warere. Warere, warere. Warere, warere. Warere, warere.
Sigino, sigiri, sigino. Kukunite kwa mchele. Nibanike bila wavu. Nigonge kama kengele. Piga kati nyuma mbele. Nifinye finye mashavu. Nikome kihere here. Wacha tuni zile mbivu. Nikondesho na pressure za nini. Mahabuba ya tuahi. Sugu agaga kwa chini. Nipanishe maruhani. Wala hii nishabaini. Wendo kiboko ya mimi. Nisha kupape nati uspige dochi mpira upae. Pipi haini toshi nipe mwoko ajangombe nilale.